It's Bob Maneki.
AM Records.
Dadio, umenishika masikio, nitakupaga vyote siyo chata salio. Sindio, sinaga matukio, watakumbiaga mengi yote ni marudio. Nipige nimbe kinanda, nikupikie kitanga, bisosi ya kujiramba. Tucheze chakacha samba, tukijali wa kichanga, kikute baba. Cause I don't need your money, don't need your money, I need your love, yeah. I don't need your money, yeah, yeah, I need your love, I need your love.
I don't need your money, money, I don't need your money. All I need is love, love.
Pesa ni maua, inachanua, mwisho unyauka. Bila penzi langu minitaweka wigo, staki mazoea na baby, staki shobo. Everywhere you go, juu minipo, kama kivuli. Kitanga, bisosi ya kujiramba. Tucheze chakacha samba, tukijali wa kichanga, kikute baba. Cause I don't need your money.